Salubonani, ngiyabulisa igama lami uMongezi uMvundli Sibongo. Mbulisa wonke umuntu silesicelo singumndeni wakoMvundla ngokuzalwa sizalwa koChichi. Silahlekelwe ngubaba. Ubaba ulahleke mhla ka 6 May kuyena linyanga. Igama lakhe nguLouis Mvundla. Abaningi la azalwa khona koChichi bamazi ngomkaleni Mvundla. Ubaba umhlophe njengebala, umfishane, ugundile nje ikhanda, ichiskopu, uphume la asebenza khona eRamberg, ehamba ngebhayisikili Wednesday. Ekuhambeni kwakhe akasabuyanga kuze kube lamanje asiyazi la khona. Sicela usizo kakhulu kuwo wonke umuntu omaziyo. Ubo bonke abantu ababona isithombe lesi esesigijima kakhulu kuma Facebook lapha la kuma WhatsApp, sicela usizo kakhulu. Inamba esilazo lapha ilezi uma ungabe kulolwazi nyana oluvelayo 0625920704 ngezikamongezi lezo okuyimi engikhulumayo ezinye ezitholakalayo ngezikababa uNkosi Nathi Chuma layo zalwa khona laphana kwaNgwanyana. Inamba zakhe zithi 0653559766. Siyabonga mahlabezulu.